top zonjeries. Chelete ni satani, o chelete ni satani, chelete ni satani, o chelete ni satani, ukayo aina mwana wa mme, chelete ni satani, ebanga bamfuni, banga bamfuni, ebanga bamfuni, banga bamfuni, darinda tambura basicheni.
Vanity after tears. Vanity after tears.